Oh yeah, yeah. My chica. Oh, oh.
B-boy.
Yeah. Maliro, maliro, nipeta kisu damu nyone. We chudio, sweke niyo lilangu tunda sipokonye. My love, wow, 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 inachota nipalosi. Can you live so pretty, pretty, na yo shepe kidosi. Kaliye, mwena kololo, shaku, shaku. Amando mbolo ya solo, ma mamba nimechoka staki aku. Utanyacha zina nichokona. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni kwa yocho kikuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni basi ponye chutama. Oh mama. Siwezi kukaa kwa beti, uje nikufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisimwe mwele. Mambo ya maringo siwezi, uje nikukune ati nwele. Ona nisha simama,
Ilaila, you dey worry me like Ilaila. Baby no go live a go shiva. Your body dey wave like a river. Wah wah wah, make I hand to you. Break your back, make I sample you. I'ma get rotate what the Lord gave you. Big top boy, I go dey for you. Oh my sexy mama, say you fine like a diva. Oh my sexy mama, you dey giving me fever.
Why you dey? Why you dey? Why you dey, mama? Tulisema unataka chovunguni kwa yocho kikuchutama. Waite, waite, waite mama. Tulisema unataka chovunguni basi ponye chutama. Oh mama. Siwezi kukaa kwa beti, uje nikufikishe kilele. Moga chuma fungo fereti, maja pita ujisimwe mwene. Mambo ya maringo siwezi, uje nikukune ati nywele. Ona nisha simama,